radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni cy'abana bashaka ababyeyi, benshi muri bo ntibabamenye, barababwiwe, barabashaka kugira ngo bumve ko buzuye, kubera ko bafite icyo babuze, uwo mubyeyi batataramanye, utarabahwituye, utarabatetesheje, utarababereye urugero, utarabahase urukundo, uwo batabonye ngo bamuririre abahoze, harabo basize aho batuye bagenda nka nyomberi, hari abarurungutanye ruhindanye bakora inzira ndende, hari abagize i Rwanda baje mu butumwa bagenda badatanze igikoma cy'umubyeyi. Ndakira kandi umwana wavutse agasanga atagira nyirakuru bakamubwira ko yasuye i Bugande. Mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicikintegeye shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Uwa mbere nakira ni Eugene Ntarindwa, atuye mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Nzove umurenge wa Kanyinya umudugudu wa Bwiza. Arashaka murumuna we babunaniye muri Zaire hashize imyaka 26.
Narangisha murumuna wanjye witwa na Kerete ka Muzenze, twatandukanye mu 1996 turi impunzi muri Zaire.
Mwari mpunzi mu yihe nkambi mu kahe gace ka Zaire?
Njyewe nabaga mu nkambi yitwaga Nyangezi mu Rwa mu majyepfo ya Bukavu, we yabaga mu nkambi yitwa Inera mu majyaruguru ya Bukavu hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu.
Yego, ntabwo mwabanaga ariko muvindimwe?
Tuvindimwe.
Anakriti yari afite imyaka ingahe muri 1996?
Yaravutse mu mwaka wa 1974, ubu ntabwo nibuka iyo yari afite, ariko njye murusha imyaka ibiri kuko arankurikira. Icyo gihe 1996 nari mfite imyaka 25,
ariko
ubu yari afite nka 22 gutya.
Ya niba yaravutse ni 1974, muri 1996 yari afite imyaka 22. Hanyuma rero mwatandukanye kubera ko mwari mu nkambi zitandukanye, ni ryari utongeye kumenya amakuru ye?
Ubwo ntongeye kumenya amakuru ye ni mu mwaka w'2001.
Amakuru ye ya nyuma uheruka na yahe?
Nayo ngayo yo mu mwaka w'2001.
Ayo makuru nyine yavugaga iki? Yavugaga ko ari hehe?
Yavugaga ko ari Masisi, ari ya muri Kongo.
Hanyuma se umaze kumenya ko ari Masisi, yakubwiraga ko yitegura kuza mu Rwanda, yakubwiraga tuzaza unsure, ni iki mwaganiriye nimba mwaravuganye?
Ntabwo twavuganaga, n'ababaga baramusuzeyo bagatahuka biwaca aho tuvuka muri komine abizimo bampagayo makuru yuko aba imasisi muri Kongo.
Umbwiye ko umukomoka muri komine yo mu Rwanda go hambere?
Dukomoka muri komine Nyabisindo, perefegitire ya Butare.
None se abaguhaga makuru baturutse muri Zaire batashye bakakubwira ko agisigayeyo, bakubwiraga impamvu adashaka gutaha?
Urabona abagaye igihe abenshi babaga batashye batabishaka, bakagira gutya bagashiduka bisanga bari nko muri Monesco ikabohereza mu Rwanda, cyangwa se n'igihe inkotanyi zari ziriyo nazo zikabacyura mu Rwanda. Nubwo buryo batahukagamo.
None se yaba yarazi ko wowe uri mu Rwanda, yaba yarazi ko afite umuryango mu Rwanda, hari uburyo mwigeze mugira bwo kuba mwamumenyesha ko muriho kugira ngo anatinyuka avuga ati reka njye mu Rwanda kubera ko mpasanga abanjye?
Oya, jyewe akeka ko nshobora kuba narapfuye kuko ari igihe yigeze aza kunsura mu bitaro aho bita Inyangezi. Nibwo duheruka guhura, nibwo duheruka kuvugana ahagana muri 1996 mwaho ngaho mbere y'uko inkambi zisenywa. We rero akeka ko napfuye kuko yari yarasize nararembye, nabo babiwacu batahukaga ngo yari yarababwiraga ko nkeka ko napfuye.
Aho ngaho Inyangezi, iyo nkambi wari urimo yari amagana he? Yari Inyangezi akahe gace, hafi ya paruwasi ya Kibimbi? Mwari mu kahe gace?
Yego hafi ya paruwasi ya kibini, ya kibini kumuhanda uja uvira.
None anakritika muzinzi, nhayandi makuru amenye bakubwiye kwa ariho gusa abo batahaga bigeze bakubwira niba yarashatse umugore cyangwa se arakiri ingaragu.
Yari yarashatse umugore ari mu nkambi babyara umwana umwe w'umukobwa yitwa Gatishimi.
Yego.
Ariko ngo baza kumbwira ko umudamu yitabye Imana asigarana n'agakobwa ke.
None se ntarindwa niba uyu muvandimwe wawe Kamuzinzi akiriho ndakubazaga amakuru yo mu Rwanda kugira ngo abe yamuhumuriza niba yaragifite ingemera zo gutaha
mu makuru.
Yego.
Nuko abavandimwe bacu baracyaho, mushiki wacu mukuru za mukunda Christina aracyariho, ubona watuye hano i Kigali, ari umuhuru nziza ariko nawe aracyariho, ari muri komiwe, ari iwacu kwizwuka muri komini Nyarusindu, na mushiki wacu witwa Uwanyirigira Jose na murumuna wacu muto w'abacuragwe wacu witwa Karima Spirian, bose barahari na mahoro.
Ayo ni amakuru meza yamuhumuriza agashira ingingimira yo kuba yatinya kuza mu Rwanda. None se niba kumva ngiye kuguha umunota umwe nk'uko nsanzwe mbikorera abandi, uwo munota wufate umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umuvandimwe mwatandukanye mutabishaka arinera uri Inyangezi, ariko ukabuza amakuru ye umubwire. Mwandikire iyo baruwa y'urukundo ntarindwa, ufite umunota umwe wukoreshe umubwire icyo ushaka kumubwira.
Icyo nshaka kumubwira ni uko kuva twatandukana niyo twabaga turi hariya aho nagendaga mpunga hose, mpunga kugera muri Congo Brazzaville, nuko nabaga mutekereza buri kanya kuva icyo gihe kugera uyu munsi, mba numva kabisa nk'umwana umurikira, twabanye tugasangira ibintu byose turarana tupfumbatana. Gusa icyo namubwira ni uko gusa mukunda cyane kandi buri gihe cyose nifuza kumubona, rwose mushaka cyane kandi mukeneye, aho yaba ari hose yaba nyumva agira gute, gusa njyewe ni uko mukunda cyane kandi n'umuryango we wacu wifuza kumenya ahantu aherereye rwose.
Ntarindwa, uvuze ko wagenza ayo mashyamba ya Congo ukagera muri Congo Brazzaville ukaza gutaha mu Rwanda, k'umuntu nka muvandimwe wawe murumuna wawe uri muri Congo wakumva vuga uti ndi mu Rwanda, hari n'abandi banyarwanda benshi bashobora kuba bakiri aho hanze batinya gutaha, nkawe wagenza ayo mayira yose ukaza kuzenguruka ukagaruka mu Rwanda, uri Rwanda babusanze bumeze guturubayeho mu gute, abakumva muri kano kanya ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga rubabwira uko bimeze.
Jambo Rwanda rimeze na kumwe kera baravugaga ngo Rwanda igihugu cy'amata n'ubuki, nta kibazo na kimwe gihari mu Rwanda, ni amahoro nta kibazo. Wese waba ari ariya mu mashyamba ya Congo wese icyo namwifuriza ni ugutaka Rwanda ari amahoro.
Ntarindwa, rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ushakisha murumuna wawe Anaketi Kamuzinzi. Ndizera yuko niba Imana ikimuragiye akaba kiriho, azakumva akamenya yuko atari we gusa uriho mu muryango wari, koko n'abandi bavandimwe be bariho. Icyo gihe rero azakora ibishoboka kugira ngo umuhure mwongere mubeho nk'umuryango. Ndagushimye cyane kuba wafasha akanya nagutegereje, nawe warantegereje, abantu ni magirirane. Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Sawa, murakoze cyane Benosti rwose, Imana y'umugisha. N'akandi kazina nibagiye kuvuga bamwitaga ngo aho ngaho muri Congo yitwaga izina rya Nzinzi,
yitwaga Nzinzi. Ubwo rero nabyo azabyumva. Urakoze cyane, ngaho ugira amahoro y'Imana.
Kuri twese Benosti.
Agasaro ka Buraga.
Hashize imyaka 35 Esther Niragire atandukanye n'umubyeyi we, yamusize afite imyaka hafi 7 aramushaka. Esther Niragire atuye mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Nyabugogo, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Kiruhura.
Nanjye naburanye n'umubyeyi.
Umubyeyi waburanye nawe ni papa wawe, ni mama wawe,
ni papa.
Yitwa nde?
Yitwa Benda Ntunguka Antoine, twabaga mu gihugu cy'u Burundi.
hanyuma mutandukana gute
twaje gutandukana muri 88
ajya hehe wowe ujya hehe byagenze gute byatewe niki
nyine yaje cyo gihe yaje kuva mu rugo nyine aragenda twabaga i Burundi aho bita mu Kirundo
yego
noneho amaze kugenda muri 88 nari umwana mutoya niga mu mwaka wa kabiri wa primaire
yego
noneho nyine ntabwo twamenye amarengero yiwe nyuma nyine tubakura ngenza gushaka mu Rwanda ubwo muri 2013 twongera kumenya amakuru yiwe
amakuru yavugaga ko ari aherereye he
yavugaga ko yaje kohereza amafoto
yego
kuko ngiye nari maze gushaka ndi mu Rwanda baza kohereza abantu b'i Burundi mama yarakiriho uretse ko yapfuye noneho ayo mafoto yanjye aza kungeraho ndamubona burano umubyeyi wacu ubwo nyine noneho amafoto musaza wanjye aza kuyatora avuga ngo azamushakisha ntiyabikora ubwo muri make amakuru ye nabashije kumenya nyine nayo gusa nyine ariko imyirondoro yari iri kuri ayo mafoto yavuga yuko ngo yafututse ngo muri paruwase ngo yambarara i Bugande
yego
yarangije iyo paruwase kumenyekana niyo mu Kirundo bayohereza kuri paruwase yo mu Kirundo ubwo rero nyine nkavuga nta bantu bashobora kumfasha kumenya niba kiriho cyangwa se nimba ashobora kuba yarapfuye akaba hari nk'abana yasize yarabyaye bitazajya gutya bagatorana n'abacu nyine nuba nifuje kubimenya gutyo
ayo mafoto yohereje yari ari kumwe n'abana yari ari kumwe n'umugore yari wenyine ku mafoto yari kumwe nandi
yari ari kumwe n'umwana n'umuhungu mukuru afite ariho mu myaka nka 25 gutyo
ni ukuvuga
yamufashe akaboko nyine wabonaga yarashaje
birumvikana ni igihe kinini gishize hashize imyaka 35 agiye none se icyo gihe muri 88 papa wawe yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije
suko tubona wagi cyo yarari nko mu myaka nka mirongo itandatu
yarafite imyaka 60 muri 88
ubwo yarageraga nko muri za 50
muri za 50 reka tubare neza ngo ufashe kubara 88 wowe
ariko nari mutoya
wowe wari warufite nk'imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe nari mfite imyaka 7
wari umwana wa kangahe mu muryango
nari umuhererezi
uru wa kangahe nyine wari umuhererezi uru wa kangahe
nari umwana wa kane
wari umwana wa kane
nawe tuyongeye kuvuka nyine nyuma
niba yarafite abana 4 muri 88 wari ufite imyaka 7 ni ukuvuga yuko umukuru iwanyu yari afite hafi imyaka 13 cyangwa 14 ni ukuvuga ko niba papa wawe yarashatse umugore afite imyaka 25 ni ukuvuga ko muri 88 yari afite imyaka 40 tumwongereho 35 ishize avuye mu rugo icyo gihe afite imyaka 75
yaba yirenge ubwo naba nibeshye yaba yirenge kuko mama yapfuye muri 2015 kandi yari afite imyaka yageze mu myaka 80
muri 2016 afite imyaka 80
mama ubwo 2014 gutyo
ubwo dufashe kuba imba barashyingiranywe bajya kungana ubwo urumva ko papa wawe nyine yaba ari umusaza ariko burya abantu bararamba n'ijana bayigezaho hari abunzi nubaha kandi sabira cyane bayigejejeho kandi baranayirenza
ubwo rero byose birashoboka icyangombwa numva hano nuko urashaka kumenya makuru ya papa wawe ariho se ntariho yasize ikinyuma yasize umwana se yarafite umugore ungubu ari kumwe yarafashe akaboko niba ari ntabwo wifuza yuko yazaza agashakana n'umukobwa wabyaye kandi bizimubanda ibyo ngibyo paruwasi ya Mbarara ntabwo iri kure y'u Rwanda ntabwo iri kure y'u Rwanda ndetse hari n'abantu baturuka muri iyo paruwasi bakunda kuza gusengera ikibeho hari abunzi amaparuwasi menshi y'u Bugande yohereza abantu baza gusenga ikibeho aho Bikira Mariya yabonekeye hari n'abanyarwanda bajya i Bugande nabo bagiye gusenga bagiye kureba hahandi hatwikiwe abahowe Imana b'u Buganda bo bita abamaritiri b'u Buganda barimo ba Kizito na ba Rwanga abo rero b'abanyarwanda n'abarundi bakunda kujyayo bakajya gusenga uzashaka umwanya rimwe nawe uzabakurikire ugiye gusenga
b'u Buganda
yego hanyuma uzahagarara Imbarara aho ngaho uzabaza amakuru ya papa wawe Antoine Bendantunguka ntiwaba uwayamenya ariko rero icyo nakwizeza ni uko ijwi rya Amerika yumvikanira ni radio yumvikana ku mpande zose z'isi aho ngaho Imbarara ndetse duhafite na radio tuvugiraho ku buryo amajwi yacu asesekara amajwi yacu asesekara kuri FM Imbarara rero ndahamya yuko ntabwo hazabura umunyarwanda cyangwa umurundi uzumva kino kiganiro akavuga ati umusaza Benda Ntunguka Antoine ndamuzi akatubwira bityo tukagufasha kugira ngo ushobore kumenya amakuru ye niba kiriho cyangwa se y'umuryango yashize nabo bamenye yuko bafite umuryango i Rwanda n'i Burundi none ari umwe mu bana yaba yarasize cyangwa se akiriho n'abakumva mukamwe kano kanya uwo musaza niba kumva ukambwira uti ndu mukobwa wawe dawe ndagusuhuza ufata umunota umwe umubwire icyo ushaka kumubwira ndawuguhariye
yego ndamusuhuza nimba yabo musaza yaba akiriho cyangwa se niba hari nk'umuryango yaba yarasize nabo ndabasuhuza kubyo nifuza yuko abo bantu twamenyana nabo bakamenya ko natwe turiho nabo nanjye nkamenya ko bariho dukuri se byashimisha kandi ndanezerewe cyane no kugira ngo numve kubabona kandi ndashimira agasaro ka Buraga gahoraga shakisha abantu baburanye n'ababo nanjye niyo mpamvu nagize ishyaka ryo kubandikisha
yego warakoze cyane kutwandikira aba twandikiye bose tugerageza kubasubiza uko dushoboye ntawe dusize inyuma niyo dutinze muzatugaye gutinda ariko ntimuzatugaye guhera ngaho rero Esther Niragire ndagushimiye cyane uramukeho ukomere
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Jean Bosco Mugabo ari muri Zambia aho bita Gipata yarafite amezi abiri igihe inkambi zasengwaga muri Zaire papa we atandukana na nyina yiyemeje kuva mu Rwanda akajya kumushakisha ari mu kiganiro agasaro kaburaga Jean Bosco Mugabo akomoka mu Rwanda mu karere ka Muhanga akagari ka Ruhina umurenge wa Kiyumba umudugudu wa Mubuga
ikinda nyano mu kiganiro agasaro kaburaga no gushakisha umubyeyi wanje ariwe data umbyara witwa Ndayambaje Jean Baptiste akaba yaraburanye na mama bakaburanira Zaire niko mama yatubwiye ko baburaniye yitwa Zaire barahunze 96
baraburanye mama wawe agaruka mu Rwanda umugabo we baratandukana
baraburanye bamaze kuburana baga mama baburanye basa nk'abashaka gutaha baburana mu ntambara y'amasasu mama agaruka mu Rwanda papa aburiraho ngaho mu mashyamba ya Kongo niko mama yatubwiye
hari undi mwana bari bafitanye wowe wavukiye mu Rwanda ngereranyije kubera imyaka yawe cyangwa wavukiye nawe muri Zaire
ari mukuru wanjye witwa Iradukunda Felix baramuhunganye ngewe navukiye muri Zaire mama yambwiye yuko baburanye na papa mfite nk'amezi nk'abiri bamaze kumbyara kuko ngo nibwo bari bavuye kunyandikisha aho bandikishirizaga abana baburanye nge nyiragahinja gato ya papa ngiye nago muzi
hanyuma se Iradukunda Felix we yasigiranye na papa wawe byagenze gute
Iradukunda Felix yasigaranye na mama twese mama yaraduhungukanye atugerana mu Rwanda twese turi ubu ngubu turi bazima
Imana ibakomeze hanyuma ataha asize umugabo w'inyuma atabishaka mwari mukiri bato yigeze babwira niba yaragerageje kumenya makuru ye niba yarabazaga bagarukaga mu Rwanda niba baramurabutswe hari icyo mwigeze mumenya hari agace mwigeze mumenya yaba yarahereyemo hari icyo mwamenye
kuvuga ngo mama twamaze gutahuka batubereye bakuru tugatangira kubaza mama ese mama papa ari hehe papa yarapfuye cyangwa aracyariho akatubwira ati papa wanyu yasigiye muri Zaire ntago nza makuru ye nuko abantu batangiye guhunguka yagerageza kubaza bamwe bakamubwira ngo yasigiye mu mashyamba hari nabaje bamubwira ngo bumvishe ngatanga itangazo ngo kuri Radio Rwanda nuko kubera nana na telefone twageraga tubura makuru tubura uko twabikurikirana n'ubushobozi bukeya nuko aho nkuriye ni njyewe watangiye urugamba rwo kuvuga ati nzashakisha papa kandi nkumva icyizere ngifite n'ubwo rwose ndacyafite icyizere yuko ashobora kuba akiriho wenda nzamubona
niba akiriho ntakabuza uzamubona kandi igihe cyose nta makuru wigeze umenya akubwira ko atakiriho ugumane icyizere ko akiriho kandi ukomeze umushakishe niba atwumva Jean Baptiste ndayambaje akaba ari muri Congo cyangwa se agiye mu kindi gihugu abantu bagenza amayira banyuze amayira menshi bakora ingendo ndende bashakaho bagera bakakinga y'umusaya nawe rero ntabuze ahantu yabari akaba akumva umushaka akaba rero nawe azumva iyo mpuruza yawe none Jean Bosco ndagira ngo wongere umbwire waganiraga na mama wawe akakubwira papa wawe yakubwiraga ko papa wawe yari umuntu ki yarameza ati yarangwaga niki
yatwaganiraga na mama yatubwiraga ko papa yari umuntu mbese umunyambaraga ukorana ubushake kandi yakundaga gusenga atubwiraga ko bari abagatolike aho muri Zaire babaga ngo batengeraga nimba ari muri gatandatu niko yajyaga atubwira atubwira ati papa wanyu yakundaga gusenga muri Zaire hose twarasengaga nibyo bintu yagiye atubwira kuri papa
muri Zaire hose barasengaga mbese mwari mu yihe nkambi
inkambi ntabwo nyibuka neza ariko yatubwiye ko yari muri Zaire
gusa ntabwo wigeze wumva mama wavuga ati twari mu majyepfo ya Congo ya Zaire cyangwa twari mu majyaruguru nta kintu wigeze wumva avuga ukuze ngo ugifate wavuga uti bari hepfo cyangwa se bari ruguru
keretse ubu ngubu bishoboka wenda nkazamuhamagara nkamubaza neza ntago nibuka neza Izayire ntago nibuka neza inkambi yambwiye babagamo
none se ndakubaza akabazo k'amatsiko ariko hano kuri radio turangwa no kubaza ibibazo byose cyane cyane hano mu kiganiro wa Gasaro Kaburaga turaganira tukabwirana amakuru yose ashoboka nkanabaza kugira ngo nshobore gufasha ushakisha cyangwa se ushakishwa kumva kumushakisha ruwe koko mama wawe muri kumwe ubu tuvugana cyangwa se ari mu Rwanda
mama abo ngubu tuvugana ntabwo turi kumwe mama ari mu Rwanda ngewe ndi hano muri Zambia ni ukuvuga ngo nahagurutse mu Rwanda nje mu buryo bwo gupagasa ariko nje no mu buryo bwo kuvuga ati nshake data ku mutima byari biriho ko nageze intangatangira ngo nangira urugamba mbese rwo kumushakisha Amubungu bari mu Rwanda ubungu butuvugana.
Ari kurahaguruka uti mfashe inkoni yange ndagiye ningira imana data tuzahurira mu nzira na wagenda mushake mubone.
Bose kuko nageze naga urugo rwamba rwo kumushaka asangara abanyarwanda benshi nkajya mbaririza nkasangara abantu bahunze kera bari intangaha. Hari n'uwaje kumbwira ati turaganira ndamutekereza nambwira ko ari umunyegitarama ambwira ko papa muzi ambwira ko amuzi muri Angola aho bita i Rwanda. Nuko bitewe n'ubuzima hantu nakoraga ndahimuka nuko nimutse aho ndi ubu ngubu ntabwo twabashije kubonana na numero ntabwo igicamo amakuru nahise nyabora gutyo.
Ariko urumva yuko yaguhaye amakuru meza agaragaza ko papa wawe akiriho uko yavuye muri Congo akaba yaramanutse hepfo gato akagera muri Angola.
Yamaye amakuru ama mbese amano anera n'imbaraga arambwira ati papa wawe ndamuzi ati twavanye muri Congo 98 tuzana hano muri Zambia tugeze hano muri Zambia twaba iminsi mikeya ati nibwo birukanye abanyarwanda bari bahari ati duhungira muri Angola ati niho namusize ati noneho ngiye ngaruka hano muri Zambia. Nuko kubera yansabaga ubushobozi nkabona nta bushobozi mfite arambwira ati wowe habonetse ubushobozi nazagenda nkajyaho namusize nkajya kureba ko agihari ubushobozi burabura nuko birangira nawe tutongeye kubonana ndavuga nti nzashakisha ubundi buryo.
Yakubwiraga ko yamusize mu wuhe mugi?
Yambwiraga ko yamusize muri Angola aho bita i Rwanda ariho aherereye ubungubu.
Ahitwa i Rwanda. Rwanda ni umurwa mukuru, ni umurwa mukuru wa Angola, ni nka Kigali y'u Rwanda, ni nka Kigali y'u Rwanda. Umurwa mukuru wa Angola witwa Rwanda. Urumva rero niho yamusize. Abanyarwanda bari muri Angola cyangwa se n'abari muri Zambia bamenye Ndayambaje Jean Baptiste, bakaba baramumenye igihe yahunze yongeye guhunga akava muri Zambia gana muri Angola. Uwo bajyanye wamusizeyo, uwo bakoranye ubabanye akamumenya nyaboneka abumva ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga, mushyire hamwe imbaraga mudufashe tumushake uyu mubyeyi tumuhuze n'abana be bamushaka. Ari Jean Bosco Mugabo uri muri Zambia wavuye mu Rwanda mushakisha, ari mukuru we uri Rwanda na nyina n'umugore we nawe uri Rwanda, abo bose baramushaka. None Jean Bosco Mugabo, niba papa wawe akumva muri kano kanya ya minota ntanga irageze yo kugira ngo ushaka uwe amwandikira ibaruwa y'urukundo amubwira icyo ashaka mu munota umwe ngaho, bwira papa wawe icyo ushaka kumubwira.
Rwose ahari nimba nyumva nimba kiriho turamukunda, yaba mama aramutegereje, yaba umuryango we uramutegereje, abavandimwe bavukana baracyariho, yaba natwe abana yasize abyaye turamutegereje, nimba kiriho rwose anyumva turamukunda, kandi nta kibi yasize akoze mu Rwanda twese turamutegereje, kandi ubu ngubu rwose tumubonye mbese ibyishimo ni byose, ni byose mu muryango twakora ubukwe kubera ibyishimo tumubonye rwose, cyane cyane njyewe ndamukunda kandi ndamutegereje.
Ngaho rero hasigaye naho abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga bazadufasha, natwe tuzagerageza gushakira aho utubwiye aho tugereje. Ndahamya yuko papa wawe Ndayambaje Jean Baptiste yashoboye gutura atakomeje kugenda, tukazamusanga aho atuye i Rwanda muri Angola cyangwa se n'ahandi muri icyo gihugu, ntituzagombe kujya kure, Imana izatugenda imbere. Ngaho rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Abantu bumva ijwi rya Amerika baraho ngaho muri Zambia bose ubasuhuze, nabo ndabashuhuje ngaho, komera ugera amahoro y'Imana.
Murakoze cyane rwose, Imana ibarinde kandi bafashe mu rugendo mwatangiye rwose, Imana igikomeze ibahe imigisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Urakoze nawe.
Kakagasaro kawe uzakabona, wicike intege ye. Kakagasaro kawe uzakabona.
Mu rwego rw'ubufatanye dufitanye n'ishyirahamwe Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi, ndakira Christella muhaye Yezu utuye mu karere ka Bugesera. Arashaka se atazi atamenye, yabwiwe gusa ko yakoraga muri minuwari nyuma ya 94.
Ikibazo narifite cy'uko nagira ngo mumfashe mube mwafasha gushaka umubyeyi wanjye.
Umubyeyi wawe ninde? Ni mama wawe? Ni papa wawe? Ninde muri abo bombi?
Ni papa wanjye, kuko mama wanjye yapfuye ndi umwana ufite imyaka ibiri.
Komeda. Na papa wawe ukaba utamuzi?
Ntabwo muzi, nta nubwo muzi narimo.
None se abakureze bakubwiye amazina ya mama wawe?
Amazina ya mama.
Mu gitabo cy'indangabimerere handitsemo amazina ya mama wawe?
Gusa amazina ya mama wanjye ntabwo nyazi yose, ariko ndimo rimwe ikirindi ryo nazari kubwira ejo, ntabwo ndi kubyibuka.
Iryo uzi ni irihe?
Yitwa Gatimikiva.
None se aho wavukiye urahazi?
Navukiye, nakuze nisanga nyine ku bakecuru n'abasaza hariya ku Kamonyi.
Ku Kamonyi?
Yego, niho nabaga, niho nabanaga n'umukecuru n'umusaza, igihe bo bandeze indindamura.
Bigeze bakubwira se papa wawe uwo ari we?
Oya, nta kintu bigeze bambwira. Bamwe bagiye bambwira ko yitwaga David Christophe, kuko nakuraga nakuze numva aribyo bamamagara ngo David Christophe, baza kumwa ngo nibwo papa yasize anyise, kubera ko mama nyine yari agiye ngo kujya kumureba, ngo birangira nyine atagiyeyo arinda apfa.
Yagombaga kujya kumureba hehe?
Ntabwo mbizi, gusa nyine bambwiye ko aragiye yari gushaka ibyangombwa byo kujyayo kumureba, ngo ariko birangiye nyine ahita apfa. Ntabwo mbizi.
Abumva ijwi ry'Amerika, iki ni cya kiganiro duharira abana b'abametisi bashakisha abapapa babo babasize mu Rwanda bagataha bakagenda ntibongere kusubiza amaso inyuma ngo bamenye amakuru yabo. Uyu mwana w'umukobwa Kristina nawe rero ari muri urwo rwego Association Métisse du Monde ifite icyicaro mu Bubiligi. Turakorana cyane kugira ngo tubahoze aba bana, tubashakire ababyeyi. Ubu duhereye ku umupapa dushakisha, amakuru ntabwo turamenya yose, ariko mwabyumvise yitwa David Christophe. Ndi kumwe n'umwana w'umukobwa arambwira ibyazi, aracyari muto, ntabwo azi byinshi, ariko turafatanya namwe rero mutega amatwi uyu mwana w'umukobwa adufashe kugera ku mubyeyi we, twumve uwari we, amaherezo turamumenya. None bakwitaga David Christophe kubera ko ariwe papa wawe, se wigeze umenya igihugu yabakomokamo?
Njyewe hari bimwe nagiye numva bambwira ngo yari umusirikare, ngo niba ari umumenwari. Nuko bambwiye gusa ngo nyine yaje mu Rwanda ari umusirikare, ari umumenwari, ariko ibintu yaje ejo no gukora ntabwo mbizi.
Yari umuminwari David Christophe. Ntabwo wigeze umenya niba ari umunyakanada cyangwa se niba ari umufaransa?
Oya, ntabwo mbizi, ntabwo mbisobanukiwe, gusa bambwiye yuko yari umuminwari.
Yari minuwari. Ntabwo wigeze wamenya iyo azaga kugusura mama wawe, ntabwo bamurebaga imodoka yagendaga? Babo bakecuru abatashye ntacyo bakubwiye? Nta kintu wibuka nk'umwana bakubwiye ukavuga uti iki ngiki ntabwo nzakibagirwa kirareba papa?
Ngewe nta kintu bigize bambwira, banyimye amakuru arambwira ngo nabyo ntabwo nabo ntabwo babizi. Ukumbwira gutyo ko nabyo bazi, hari hari agafoto ka mama nyine nari mfite mu ntara yateye mu Kano nyine narebe nyine. Ubwo rero nibwo bahise umukecuru niwe, kuko yari atarapfa, ikintu yambwiye ni uko yambwiye ngo nyoko yakurushaga ubwenge, ariko unyoko yari mwiza ngo ariko akurushaga ubwenge. Ubwo rero ngira amatsiko, ndamubaza ni se ni kubera iki iryo jambo rindi? arambira ngo nukuvuka kubyo ni cyo kugira ngo mu mwaka kugira ni cyo kugira iyo jambo ni kajyo nyine yambiye ubindi byose
none se ukura wabonaga abandi bana mukura na mukina na bagufataga nk'umwana w'inzobe bagufataga nk'umwana w'itotara bagufataga nk'umuzungu bagufataga gute
gusa aho ngaho nakuriye icyo yabashije kugira ngo nyine abashe nyine kurwanirira kubera yuko narakuze ntaciye amatwi yose natubika banjyana ku ishuri biraranga najya ndebera ku mutima ninyeganyega ndiga ndiga mboroka sinije ndiga mu ndangize nizongera mu wa kabiri segonderi ariko nyuma niko naje kubona umuntu umujyanyi wese aramfasha ambuza ugutwi kumwe niko nkoresha
komeza none se kwiga ubu none ntushobora gusubira mu ishuri ukiga
gusa sinzi nimba byashoboka ariko
byashoboka mu Rwanda nta myaka iriho yo kurangiza kwiga umuntu ashobora kwiga kugeza ku myaka ijana uwagira Imana akayigezaho agashaka kujya mu ishuri ya kwiga niba ushaka gufatira aho wari ugereje kandi kugira ngo uwo mukecuru nyakwigendera umwereke yuko umukobwa we ari we mama wawe atakurushaga ubwenge ahubwo yakubyaye kandi ko uri umukobwa w'indekwe ndende ubwo wumva icyo gitekerezo wagishyira mu bikorwa ugasubira kwiga ukamenya ukigira ukifasha ukitunga ukuba ku Rwanda nk'abandi
ibintu byamfasha nuko wenda nabasha no kumenya indimi
yego izo ngizo nazo bazigira mu ishuri hari ishyirahamwe iry'abametisi riri aho ngaho mu Rwanda iryo shyirahamwe urarinzi hari ugeze ari kubwira
arabarimbiyemo mbona barambiye ngo banshyize muri gurupe y'abametisi ariko ntabwo nyine ndizi neza mbona ari ukubambwira
hanyuma uri kuri gurupe yabo kuri WhatsApp muraganira bakubaza amakuru nawe ukababwira amakuru yawe baza ahuza
turaganira ariko ntabwo njye bambaza amakuru mbona bohereje ibindi bindi ntabwo byiza
ibyo aribyo byose barahari n'ubu ikiganiro Agasaro ka Buraga barimo baracyumva ndabasaba nkomeje yuko bazakuba hafi kugira ngo bakwinjize mu muryango wabo nyirizina kandi bakumenye bagufashe kugira ngo uburwayi ntibuguherane ahubwo bukubere impamvu yo kugira ngo witeze imbere icyo ni cya mbere ubwo nari mbitinzeho gato kugira ngo nguhumurize nkubwire ko utari wenyine tugaruke kuri papa wawe nubwo bwose wakuze nta makuru uhabwa ariko birashimishije yuko wageze ukabuguta inzishakishiriza wampaye amakuru ya minuwari nanjye nzahashakishiriza ndahazi narahabaye nzashakisha uwo David Christophe nzamenya igihugu akomokamo nzamenya uwari we niba yari yarasize avuze yuko bazakwita David Christophe uramutse ubaye umuhungu ariko waje uri umukobwa ubwo nuvuga ko yari afite urukundo amaherezo azambwira nimubona azambwira amakuru bizamushimisha ndahamya yuko kasize izina ashaka gusiga umugani gusa iri Kristera ryo ninde wari guhaye iri zina
Kristera nyine bavuye bazi koga banyita Kristera ariko ko numvaga bavuga ngo hagati ya Kristera na Christophe nyine ubwo niryo bari baramaye
ni mama wawe wahisemo kuri kwita mbere yuko yitaba Imana
yego nakuze numva banita David Christophe kubera abonaye imvutse ndi umukobwa nyine atahiramo Kristera nanjye nagerageje gushakisha papa mbera n'umwana njyana nahita agafoto ka papa nako nyine nari ngasire barakampaye waje mu mama nyine w'umugiraneza arabwira ati reka ngufashe gushaka papa anjyana kuri hariya kuri haguruka hariya hitwa Kimisagara
yego
aranjyana tukerekana agafoto nange ndakerekana nakanje tukikibazo cyanje ubwo aranjye arambwira ko niga doktori na nyine bagiye gusigara bimfashamo aho ndiriyeyo rero nibwo batangiye nyine kumbwira ati yarapfuye azanye ifoto kubera ahantu nabaga naho mbona nyine batabyishimiye ku nyine yafashaga nyine ubwo rero bakajya babonye twagiye gufata irangamuntu bari baranze kumfasha gushaka indangamuntu atangira kuvuga ngo nabibye nyine ashaka kunjyana kumfunga ariko birangira uko nguko amakuru ndayabura niba agafoto ka papa kari kuri ubu nsara ku kintu cyagara kuri haguruka simbizi hanyuma byaranyuze amakuru nyine ahantu yaba yaragashyize ndangije ngeze aho ngaho mbibuze ubundi buryo ndagiye najya kuri ambasade y'ubufaransa ngezeyo bambaza ibibazo byinshi bambaza ngo yaje mu rwanda akora iki bambaza ibintu byinshi nyine bimwe biranyuzera nyine ngeze aho ngaho cika intege ndabireka
kuki wagiye kuri ambasade y'ubufaransa se hari uwari wakuriye akarakubwira yuko David Christophe ari umufaransa
oya kuko hari umuntu wigeze kumbwira ngo wenda wamenwa arayigihe bahabaje n'abafaransa nicyo cyatumye njyayo
ariko abaminwari ni ukureba neza tuzashakisha tuzabimenya abaminwari ba nyuma ya 94 ntabwo nzi umubare w'abafaransa barimo uko banganaga ariko tuzashakisha kuba harimo abanyakanada byo ni ukuri iri zina rishobora kugirwa n'abantu babiri umufaransa n'umunyakanada tuzashakishiriza aho ngaho tuzashakishiriza mu baje muri minuwari duhereye ku gihe uwavukiye hanyuma duhite tumenya abashobora kuba bari aho ngaho icyo gihe hanyuma niho tuzahera dushakishiriza none rero umwana w'umukobwa ndagushimye cyane kuba ufite ubwizige kuba utarafise intege kuba wahuye n'ibigeragezo byinshi mu buzima gukudafite mama wawe ntunagire papa wawe ndetse n'umukecuru wakureze agataha utarakura ibyo byose n'ibigeragezo by'ubuzima wagize ariko ubu hano waje mu Gasaru ka Buraga waje kugira ngo dufatanye urundi rugendo watangiye kera tugufashe kugira ngo Imana nibishaka papa wawe tuzamenya ko ari nitugira Imana abiyemera yuko yasize umwana i Rwanda icyo gihe bizaba ari amahire niba kumva nawe ndaguha umunota umwe ntabwo nguhindurira nibwo bwose twaganiriye birambuye ariko ikiganiro Gasaro ka Buraga nicyo kibereyeho cyaje kugira ngo mukisanzuremo mukivugemo ibari ku mutima mushakisha abanyu kubera ko tuzi neza ko kubura abanyu ari ibintu bitabubaka ahubwo bibasenya iyubake rero muri uyu munota usigaye andikira ibaruwa y'urukundo papa wawe mubwire icyo wifuza kumubwira niba kumva
ngewe nifuza kumubona nubwo nabashije nyine kugira ngo mbashe kumubona ariko nanjye iyo mbonye abandi nyine afite ababyeyi ngiye birambabaza kuba nazi umubyeyi ariko nubwo wenda namuzi nawe akaba ashobora kuba atazi ko nyiriho ntabwo nabimurenganyiriza gusa nyine nifuza kumubona kandi ndamukumbuye
birumvikana komeza umukumbure n'ibiba iby'Imana uzamubona ngaho rero Kristela muhaye Yesu ndagushimye cyane kuba wafashe kano kanya kugira ngo utuganirize utubwire ubuzima bwawe kandi dufatanye gushaka papa wawe nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi murakoze namwe kuba mubashije kumvugisha inara bashatse ndababura mbandikira kuri message ndababura kuri WhatsApp ndababura ariko kugeza kuri ifani nishimiye kuba noneho bashe kuvugana nawe Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibagendere imbere mu byo mubore byose ibasubize imbere
urakoze cyane
Agasaro ka Buraga
ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America Samuel Nshimyimana niwe nababwiye ushaka nyirakuru inkuru y'urukundo ruhebuje Nshimyimana ari mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama umudugudu wa Kivu
murakoze cyane Venuti nifuzaga ko mwamfasha gushaka nyogukuru wanje ubyara mama wagiye ibugana niwe kera cyane akaba n'ubu ngubu atari yagaruka nifuza ko mwamfasha mu gasaro kaburaga nkareba ko namubona
yagiye ibugande ryari uvuze ngo ni kera cyane ni kera kungana iki
mu by'ukuri naganiriye na mama wanjye umbyara ambwira ko yagiye ngiye mfite amezi ane muri mirongo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani
agenda se yagiye aturuka he yari atuye he
ubundi imbere bari ba mama yambwiye ko bavukiye ibugande ahantu hitwa iburemezi ngo sakabusoro ariko noneho ngo nyuma muri mirongo irindwi na gatatu baza kuza mu Rwanda kuko bari abanyarwanda ariko nyine barahungiyeyo baza kugaruka inaha mu Rwanda noneho bahageze nyogukuru ngo ubuzima buramunanira bumunaniye asubirayo
yego
ubwo icyo gihe ba mama bari bamaze gukura asubiye rero ababwiye ngo basubiraneyo baranga aravuga ati ntabwo twasubira i Bugande hano mu Rwanda tumaze gukura ntabwo twasubira i Bugande baranga asubiyeyo wenyine agezeyo basaza be baramubatese abana ko basize ujuzanye iki baravuga ati rero subirayo ujye kuzana abana arongera aragaruka
yego
agarutse ageze hano mu Rwanda ababwiye ko uko byamugende nyine ko basaza be bamusubiza inyuma ngo ajye kubazana baravuga ati twebwe twarakuze twamaze gushaka abagabo ntabwo rero twaba twasubira i Bugande nyogukuru yarabwiye ati rero nubwo mwanze ko dusubira nayo njyewe ngiye gusubirayo njyenyine ntabwo isi kizampamba ntabwo iri mu Rwanda kandi sinzagaruka
ngo
kuva yagenda rero ntabwo yongeye kugaruka
none se hari amakuru mwaba mufite yuko yasubiye aho yari yaturutse niba yarasubiye i Buremeza akongera agahura na basaza be bari bamutumye abana yasubiyeyo ababwira ko atabazanye cyangwa yigiriye ahandi
amakuru twagiye tumenya yasubiyeyo ariko akigera aho ngaho Buremezi ababwiye ko ngo abana banze kugaruka ngo baramubwira ngo ntibazongeye kumubona batazanye abana noneho ubwo amakuru bagiye baduha twagiye tumenya ko ngo yagiye ngo gukodesha ahandi hantu nabo ngo ntibabashije kumenya aho yagiye ngo yaragiye ntibongeye nabo kumubona
ariko urumva ko ari umubyeyi watereranywe n'umubyeyi batigeze bashaka kumva kugira ngo bumve yuko ashaka kuba mu gihugu yari yarakuriyemo yarasize abana i Rwanda barakuze barashatse ntabwo yari akibaterura ntiyari akibaterekera amata ntabwo yari akibasiga kumutuma abana none se yari kugenda akabwira abagabo babashatse ngo babamusubize baramukwereye bakamusubiza abagore bakoye kugira ngo abajyane Bugande ngo babishoboka
ako byari gushoboka ahubwo basaza be bashobora kuba baramukoye nyine kuko yari yarazanye abo bana bakira abana batoya bashobora kuba baramugoye nyine bakamubwira ngo naze nagaruka bazane nawe rero yabona bari kumugora kandi abakobwa be nabo baranze gusubira i Bugande nawe akagira umujinya niko nkeka agahita ahitamo kujya kwibera ahandi hantu basaza be batazi niko na mama niko yambwiraga nawe niko yabikeka
cyangwa se agahinda ko kuba batashoboye kumwumva ashobora kuba atarajyanywe n'umujinya ahubwo arajyanywe n'agahinda ko kubona ntawe umwumva abwira ngo amuhe ugutwi kumuhumuriza ariko ntacyo bitwaye mama wawe iyo muvuganye yigeze agerageza gushaka aho nyina ari hara yigeze asubira i Bugande se ngo arebe avuga ati cyangwa se agahamagarana n'abo base wabo akababaza ati mbese nta makuru ya mama hari kigeze gikorwa muri urwo rwego
urabona n'ayo makuru twagiye tumenya papa niwe wigeze kujyayo muri mirongo icyenda n'umunani ndabyibuka twari turi mu Ruhengeri kwa ba nyogokuru
yego
nibwo papa yigeze kujyayo ayo makuru yose niwe wayazanye ariko kuva nyuma ya mirongo icyenda n'umunani ayandi makuru yabo twigeze tumenya gusa nyine mama twaganiraga yambwiraga aho bavuye aho baturutse aho zasaka busoro Buremezi nawe mbese nta yandi makuru yongeye kumenya nyuma ya 98 papa yawe.
None se amazina ya nyogokuru urayazi?
Yego ndayazi.
Yitwa nde?
Yitwa Nyirabutorano Elizabeth.
None se wowe ko urumwuzukuru we igituma wumva ugomba kumushakisha ngo umenye amakuru y'utaramumenye uramushakira iki? Shimira Imana.
Njyewe nyine kubera ko najya nganira na mama umva afite agahinda ko kuba ashaje atari yabona mama we umubyara cyane ko n'ubu yanapfuye. Yapfanye agahinda kuko yabinza asaza atarabona mama we umubyara atarongera kumushyigera.
Ukaba uvuga uti nzaguhoza nta kubona ariko nzamushaka amenya aho ari.
Rwose kabisa numva afite ishyaka abana nibura abaye akinariho akabona ko afite umuryango akabona ko abana abakobwa be bamusigiye abuzukuru mbese mubonye byamfasha kabisa byanshimisha.
Ubusa kiriho akaba ari aho ngaho zasaka buri mezi tugize amahirwe tukamubona wafata urugendo ukigaba ukajya kumureba kubera ko ntabwo ashaka kuba mu Rwanda wamusanga hari
abonetse ngiye natega nkagiye rwose ubushobozi ndabufite bwo kugerayo. Natega nkagiye rwose ko byamfasha kandi n'abandi bavandimwe banjye turi benshi twafatanye tukajyayo ntabwo byatunanira mutabonetse.
Uwo mubyeyi muramukunda muramushaka murashaka kumwiyereka nk'abuzukuru mukamwereka icyo atabonye
cyane rwose twifuzaga kumubona mama kiriho ntibyashoboka ariko nubwo atakiriho turamutse tumubonye twebwe abuzukuru be byadushimisha cyane kabisa byadufasha.
Ntabwo wigeze ugerageza nyuma y'amakuru papa wawe yaraguhaye muri 98 umaze gukura uri umugabo kuvuga uti reka nanjye ngende nsubireyo njye kwishakishiriza yenda nabo badata wacu nanjye mbabone mbabaza amakuru burya abantu bakiri batuya baba bafite amaraso ashyushye kandi aganisha ku bintu bamwe batatinyuka. Icyo wigeze ugitekereza uti reka nanjye nzajyeyo ndebe?
No, nigeze mbitekereza mbiganirizaho mama ariko kubera ko nyine yara ndi mu myaka wenda iri hejuru niko navuga yo mu zabukuru akambwira ati se mwana wanjye twahera hehe tujyayo akambwira ati ahantu navukiye nubwo nkibuka ndahashushanye nkayibuka kuko yavuyeyo afite imyaka 7 nubwo umuntu avuye afite imyaka 7 akaba ashaje ejo bundi afite imyaka 50 hafi n'ibiri niba kibeshye ko yavutse muri 64 ubwo urumva rero yari ari mu myaka iri hejuru akambwira ati sinamenya aho mpera rwose njyayo nakakujyane nkakugezayo wenda aho twari dutuye ariko akabakeka ko nabwo ahantu bari batuye bashobora kuba barahinduye amazina nk'uko n'inaha mu Rwanda bagiye bahindura amazina icyari komine kikaba karere gutyo gutyo nawe yakekaga ko bashobora kuba baragiye bahindura soro buremeye byeraranyaga ko yaba ari nk'intara nk'uko wenda dushobora kuba tubavuga intara y'iburasirazuba cyangwa y'iburengerazuba tukavuga wenda n'akarere ka Nyamasheke n'urugero nawe niko yabigereranyaga kose akabusoro ishobora kuba ari nk'akarere buremeye bikaba ari nk'intara. Kandi ati rero bishobora kuba byarahindutse sinahamenya pe.
Nibyo birumvikana yashoboraga no gutinya ko yagenda agasanga imisozi barayihindukije nk'uko uvuga barayisa yandi mazina ntamenya hatungukira ariko kuba mwarabigiyeho inama ni ikintu cyiza kandi gikwiye gushimwa. None nshimira Imana uyu umubyeyi wawe ndamwita umubyeyi ni nyogokuru wawe niba kiriho akaba kumva cyangwa undi uzamwumva akavuga ati twumvise umwuzukuru ushaka nyirakuru uri hano ndabizi ntabwo uri butinyuke kumuvuga mu izina nubwo bwose wabivuze ariko ntacyo wongere urisubiremo cyangwa se umbwire ndi kuvugire yitwa Elizabeth Nyirabutorano wamumenya waba waraturanye nawe muri ako gace ka Buremezi nimba bataragahinduye ngo bakite indi zina ari mu Banyarwanda baje mu Rwanda muri 73 bavuye i Bugande barahaba ariko 8 n'umunani aza gusubira i Bugande arongera agaruka arongera asubirayo
yifuza gusubira mu gihugu yabayemo. Uwamwumva rero akamumenya yatubwira. Umwuzukuru we ari hano mu kiganiro Agasaro Kabura Gasamwele. Hasigaye wa munota nkunda gutanga mpa mwese abaza muri cyo kiganiro kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo y'igihe kirekire mwabaye mwifuza kubona bo mushaka, mubwire uwo mubyeyi w'ineza, mubwire iki kugenza.
Uwo mubyeyi ikintu namubwira, namubwira ko ari umwana witwa Shimimana Samuel ubyarwa n'umukobwa we witwa Mukandutiye Agnesi. Namumenyesha ko uko bari abana be babiri bose bitabye Imana, namubwira ko aho yabasize icyangugu atari aho tugituye, ko dutuye mu mujyi wa Kigali. Rwose undi muntu wese wakumva azi uwo mukecuru Elizabeth Nyirabutorano yadufasha tukareba ko twabonana, kandi n'undi wese waba azi ko ari uwo muryango wa Nyirabutorano, iyo uwo mukecuru yaba atakiriho, undi wese wabyumva ari i Bugande rwose yatumenyesha tukareba ko twabona umuryango, ko tuzi ko dufite umuryango munini cyane uri i Bugande ariko ntituziranye. Umuntu wese wabyumva rwose yakumva ko umukecuru Nyirabutorano Elizabeth afite abuzukuru bari i Kigali mu Rwanda bamushakisha, bamubuze, babuze n'undi muntu wese wo mu muryango wabo agize uboneka wese yakwibwira tukabonana byadushimisha.
Ubutumwa bwawe hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga Samuel Shimimana burumvikanye. Ndagushimira nk'umubyeyi, ndagushimira ubwo butwari bw'umwana n'urukundo rwo kugira ngo ujye gushaka umubyeyi utamenye ariko watumye ubaho niwe wabyaye mama wawe, ukabuvuga uti ndamwifuza. Ndagushimira cyane kuba ufite urwo rugwiro. Ngaho rero wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze Venice.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye. Ndashimira cyane abadufasha mu bushakashatsi batwakirana urugwiro bakadusangiza amakuru atuma turangiza igikorwa cy'urukundo. Abashaka kuza mu kiganiro cyangwa kuba abambasaderi, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa. N'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 7 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimimana.
Agasaro